Kwela undikupize iwe ndifileko yazias kono undihode ine ndifileko yazias mami mumakwana ndinuka wawa mami mumakwana ndinuka wawa isono ndikutengere kwa makolo ukaona bale ndialongo ati chimwene ndiyagogo Pano ndi patse waka nkono Ndiwe kampepo
Kampepo
Umabweleza yazi yazi Ndiwe kampepo
Kampepo
Umabweleza yazi 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 we Umabweleza yazi 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 we Umabweleza yazi yazi Usadzandita hey we Usadzandita hey we Dile usadza yeiwe Usadza lalate iwe Mafutwa chuma azati kwela Ndipo azizatu azati seka Aneba ose sadza woneka Fiza chulu kilu andi maheta Mafutu wako tseka, tseka Chibwana tako leka, leka Olo ungo lemba leka, leka Chiri chose ndicho teka, iteka Mami mumakwana Ndinuka wawa Mami mumakwana Ndinuka wawa Monga kabanja kanyuwani Tie tipatane za nyuwani Monga chaka cha nyuwani Tie tikondane mwa nyuwani Bwela undi filite, filite Kampepo ndi kupize, kupize Mafazi wa nyumwite, nyumwite Bwela undi kupize, kupize Ndiwe kampepo
Kampepo
Umabweleza yazi yazi Ndiwe kampepo
Kampepo
Umabweleza yazi 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 yazi
Ndiwe yazi yazi
Umabweleza yazi 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 yazi
Ndiwe yazi yazi
Umabweleza yazi yazi Ndiwe kampepo
Kampepo
Umabweleza yazi yazi Ndiwe kampepo
Kampepo
Umabweleza yazi 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 yazi
Ndiwe yazi yazi
Umabweleza yazi yazi
Ndiwe yazi yazi
Yazi yazi
Ndiwe
Umabweleza yazi yazi